ninyo nyo Swabira ngawo ni mama gena kwezunza Yari mukazi mukozi ayagala abana pia okulu abana Ebyo kulianga bibula remufunyenga mulia Rebibuzenga muguma Abaluga abaluga Indwate zaluma bayobulungi baseka Karenzo kubera wano Okubera chino o Yesu Yambye iraye munange Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Uyita munange
Yegwe munange
Fuka munange
Yegwe munange
Data yegwe munange
Yegwe munange
Uyita munange
Yegwe munange
Mase baba tudeyo
Yegwe munange
Mbanya baba tudeyo Musembere mbalage munange
Yegwe munange
Ono ye munange
Yegwe munange
Yafuka munange Bigambo bya mama bwe yabanganyize byamalanga mwamanyi Ndi mukazi munaku ndi masikini tambula mpita mizimu Teyalina yamba teyalina subi teyalina future Singa nali kuze mwoba nani koze sente nensanyusa mama Naye nali mutabange nga nenusu atano sikyangu kyazifuna Naye mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu Wanneerabize bikaddenze nabawasangula amaziga ga maama Yegwe munnange
Yegwe munnange
Yegwe munnange Yegwe munnange
Yegwe munnange
Uyita munnange
Yegwe munnange
Ufuka munnange
Yegwe munnange
Data yegwe munnange
Yegwe munnange
Uyita munnange
Yegwe munnange
Base baba tudeyo Banya baba tudeyo Musembere mbalage munange
Yegwe munange
Ono ye munange
Yegwe munange
Yafuka munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange
Okunanga yakatte n'olowooza gy'obudde newebaza mukama We nakula kula mu mama wange yanyumiza ku biseera by'entano Ebiseera ebyo byali byannaku abalungi abatugenda ku nfaafa Abamu byabatwalira ssente Nalala byabatwalira nkanda Atunga battibwa mundu Ne mama oyo yandifuddeera Wandikuze nga taata taliiwo Naye mukama ye yayamba oyo Yita munange Anze ya mponya nyonyo Yegwe munange
Yegwe munange
Yegwe munange Yegwe munange
Yegwe munange
Yita munange
Yegwe munange
Fuka munange
Yegwe munange
Data yegwe munange
Yegwe munange
Yita munange
Yegwe munange
Base baba tudeyo
Yegwe munange
Banya baba tudeyo Musembere mbalage munange
Yegwe munange
Ono ye munange
Yegwe munange
Yafuka munange